I can see the goal.
From my champion.
It's magic.
Asilimia mia, ndo maana kwako nimezama na nishajifia. Uwe rubani miabiria, chombwe na pepea. Shida za kondo za kwangu tunasaidia. Hata sijui umenipa nini, mbona kama sielewi. Au niseme mambo yetu mbani, ndo yamenichanganya mimi. Sijui umenipa nini, mbona kama sielewi. Au niseme mambo ya chuma, ndo yamenichanganya mimi. Ninahisi umeniroga, mbona nakutaja taja taja wewe tu. Tena ukanikoroga, na wote nakuwa sawa sawa wewe tu.
We no champion.
Please, I'm one.